radio y America y de Washington DC mu kirundi cy'Rwanda no mwanya kiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kugezwaho na Gifeniste Ishimima. Iki kiganiro cy'umunsi ni kiganiro duharira agasaro kaburaga kabonetse umuryango w'umubiligi kazi ufite nyina w'umunyarwanda kazi Hélène Belinda Schmidt ubonetse mu myaka 51 awushaka na nyuma y'amezi abiri gusa aje mu kiganiro agasaro kaburaga. Iki ni igice cya mbere, igice cya kabiri ndagiharira mwebwe mwese mushakisha abayo, naho igice cya gatatu kiraba cyo guhuza umusaza Adrien Bakare n'umuryango we yari amaze imyaka 37 atandukanye nawo. Murakaza neza mu kiganiro agasaro kaburaga. Hashize amezi abiri tubagejejeho inkuru y'umumetisi wabyawe n'umunyarwandakazi yamubyaranye n'umubiligi Pierre Schmidt wari umukozi wa leta y'umubiligi mu gihe cya gikolonize. Madame Hélène Belinda Schmidt akiri umubiligi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga adusaba kumufasha gushaka umuryango we amaze imyaka 51 ashakisha yarahebye.
Yeah.
namwe mu radio fashai zikomeye zagaragajwe na radio y'ijwi ry'Amerika igera kuri miliyoni nyinshi z'abayumva aho bari hose ku isi. Umuryango wa Madame Belinda Schmidt yatangiye gushaka ku myaka 19 twarawubonye turabahuza.
Yagize amarira yanjye yose kuva hasi rero ku isi yagize amahirwe nkora nawe kurya umuntu kandi murashoboye ufite ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi
iyo mwakoze muri mvura murakoze cyane
Madame Schmidt afite umuryango mugari uri mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda no muri Tanzania, abavandimwe barindwi hasigaye. Umwe rukumbi Mariana Faustine Karangwa ari muri Tanzania, nawe twabahuje ari mu kiganiro Agasaro ka Buraga ikaze ku ijwi ry'Amerika. Urakomeye cyane ngutumiye ku ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro cy'umwihariko ikiganiro twageneye wowe ndetse na mukuru wawe Madame Belinda Schmidt nawe Mariana Faustine Karangwa yari amaze imyaka myinshi ashaka umuryango we yawubonye yakubonye ubumwe mu bana bakiriho mu muryango. None nagira ngo nkubaze kuva wabonye mukuru wawe ari we muhererezi mu muryango nyuma y'imyaka yose urumva umeze ute? Yeah. ibyishimo ufite ayo marira ibyishimo ufite no kuba ari wowe usigaye ukavuga uti kuki tutamubonye mbere ngo twishimane ukomeje cyane kuri mukuru wawe ariko hari na mama wanyu iyo navuganaga na Evelyne wumvaga afite indyo ikomeye cyane yo kuba yabona mama we ndetse yarambwiraga ati ntabwo nshaka gupfa ntabonye umuryango wanjye ariko nanone ndumva ari nk'aho hari ijwi rimpamagara rimeze nk'irya mama rimbwira ngo ngwino niko yavugaga ariko byaranangoye kugira ngo mubwire yuko mama we atakiriho kandi ari kubitabye imana mu gihe cyose yari akimushaka ariko yari ataraza hano ku ijwi rya amerika twibutse gato uwo mubyeyi mama wawe mama wanyu yamye ashaka kubona atigeze amenya kubera ko bamutandukanije nawe akiri mutoya tubwire uwo mubyeyi wowe yarakuze aragukuza aragushyingira yari mu ntoki
ubwiza bwa mama ubwo nibuka ni umukecuru yarishimaga ntabwo yarakaraga mama umuntu wasekaga agaseka agaseka buri kanya ariko ikintu atashakaga n'umwanda umwanda wo hanze wo mu nzu w'imyambaro ugasanga arabyutse aragiye hari abagiye mu bakecuru bandi aza agasanga rero twamubona aturutse kure tugahaguruka tugafata umweyo n'umweyo umweyo gukubura ugatangira gukubura abandi baturuka mu nzu bakajya gufasa bakagira bati kugira ngo mama naza rero ntazikubise yazasa agasakoza akadukubita kubera iki umwanda ubwo rero yatwigishije isuku nanjye mfite isuku mama yakundaga guteka nubwo yateka ibitoki gusa cyangwa ifite isafuriya yatekeragamo yareraga ntabwo yari ifite imbyiro
birumvikana nawe waramukurikije baravuga mu kinyarwanda ngo isuku igira isoko
yagoraga mama ni indwara yari afite yo gusimeka yari afite asima yarayirwaraga cyane kuva njyewe muze nasanze mama arwara asima ari umuganga hari imiti yamuzaniraga ngo iyo miti yicaraga imunira natwe twari twarayimenye twasanga mama arimo gusiga inkweta tugashaka rya binini tukamuha hanyuma akaba aroroherewe nicyo cyanamwishe agiye i rwanda kagame avuga ati abanyarwanda bose nimugarukire narabubakiye narabahinduye nimuhuze mama amaze kugerayo ari mu nzu iwe rwaza yarabuze uw'umuhaye
gukomera imana ihuruko ridashira none ikindi nagira ngo ntubaze birumvikana turavuga wowe ni wowe kubera ko ni wowe Evelyne yashakishaga n'abandi bagize umuryango wanyu ni wowe wa mbere twabonye azabona n'abandi benshi ariko niwe twatumiye muri kino kiganiro uyu munsi iyo ubonye Evelyne nabyumva turavuga uti mfite ibyishimo bivanze n'amarira ariko kuba ubu noneho ubonye ko utakiri wenyine mu muryango ndavuga ku bana bakomoka kuri madamu nyirabyongwa ntabwo ukiri wenyine mu bantu babiri kuba noneho uzi ko ejo bundi muzabonana kuba muvugana kuva nabahuza hari iki cyahindutse mu buzima bwawe
kuba wambwira ko mfite mwene wacu umubiri wacu urimo gutinya no gutinya nta
kubeshya
urimo gutinya umunsi nzamubona nzagwa nta nubwo nzamubona
abikwemereye tuzamuherekeza tuzamuzana
uzabikora
yego muzabiganira kandi byose bizashoboka mu Imana yaraba ukomeje muriho hari impamvu ikomeye cyane mukiriho kugira ngo mubonane muzabonana kandi ndahamya yuko ibyiza biri imbere abana bawe nabo nabonaga bishimye bavuga bati tubonye
abana banjye barishimye bakoze gurupu gurupu ku isimu yanjye ubwo rero baraganira nawe nubwo nabatayo agatera bakabona isimu ye iraje telefoni ye bakaganira na kandi ngeranye cyane
nababonye nyirasenge bishimye
baramuzi bamumenye nawe yabamenye barimo kutubwira inkuru zanjye
ibyishimo byinshi
ibitekerezo bizamuka kandi byahari ntumva ushaka no kugotanga nonga
muri kino kiganiro abantu benshi bagukurikiye barakwishimiye kuba wabonye umuryango kuba naguhamagara nkakubwira ngo ngufitiye inkuru hari umuvandimwe wawe ugushaka nkakubwira ko ari ikiganiro agasoro kabugaga ku ijwi rya Amerika rwose mbwira iyo nkuru wongere uyibwira abakumva muri kano kanya nyikubwira nkakubwira ko ufite umuvandimwe wari wanabirose kubishoboka ko uzabona umuvandimwe wawe
nukuri nabi ntabwo nabitekerezaga ko hari umuntu mwene wacu nabona nari narahebye ntabwo nari kugitwara mwene wacu bari umaze kubitangaza muri bwo wabamaze kubibwira niraga ntibarambeshya barambeshya genda n'uwundi muntu bashaka basore rwose izina ni ryawe na nyoko ni iki ubwo nanjye bijyamo nyine umaze kuduhuza mbigira bene wacu b'i Rwanda abandi bari Uganda barishimye cyane ariko abandi bavuga ngo baguye mu kantu uzi kuvuga ngo kugwa mu kantu
yego
baguye mu kantu ibi bintu ni biki Stefani yarakoze kuki atabigize kuva kera uyu mwana yarababaye cyane ngo yarabishatse imyaka 50 yose nibyo
yego
nukuri mbaze kubabwira ntabwo babyemeye maze umaze kuduhuza kabo baganira nawe live maze nari mbabwira batubwira n'ipica ubwo babyemeye abivugande barashaka no kuza bati tubwire umunsi azaza tuzazitanga yacu murenge barashaka no kuza i Rwanda nari babwiye batangiye kwitegura biteguye tuzumuzane tuzumuzane bishimye cyane 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 abandi rero bari bazima kubera ibanga ibanga n'abakikije baratinya
ni ukuvuga yuko mama wawe ntabwo yigeze ababwira ko afite umwana witwa Evelyne ushobora kuba aba mu bihugu by'amahanga
ntabwo yigeze atubwira njyewe ndi umutoya ndi umwana wa karindwi kuva mu nda ya mama rero abandi bose bakuru banjye bose ntabwo bari barinzi banyumva
yego
ntabwo bari barinzi barapfa barinda kwapfa ni njye usigaye ni njye ubimenye
ni mbere y'uko ngusezeraho ndabyumva ufite ibyishimo byinshi hari ikindi waba ushaka kubwira abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya muri kino kiganiro
njye ndashaka kubashimira cyane ijwi rya Amerika ndabashimira cyane 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 ntacyo kubaha icyo mbaha ni kubashimira gusa Imana ibafashe kandi ikazashyirira kuri njye bagenderere gusa bakomeze bashakisha abandi badafite bene wabo babuze ariko nubwo bwizindi barabikora ariko bakomeze imana kuzabagira ibyo bintu barimo gukora ni ibintu by'Imana ntabwo tubariha ngo bazaniye Evelina ngo mfate amafaranga ngo mbarihe nawe kandi ntacyo ndakuriha Imana izakuriha urakoze cyane Venuse ijwi rya Amerika urakoze cyane Imana ibe namwe ibafashe mwese nakamukita mukya data
urakoze cyane nawe ndagusabira amahoro menshi hagati aho ukomeze ugire ibyishimo ukwiye
urakoze cyane Benu
Agasaro Kaburaga Madame Eveline Schmidt ni umwe mu bana b'abakobwa n'abahungu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku Banyarwandakazi base ari abazungu bavurwaga ababyeyi bakajyanwa mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa mu bihugu byose by'Uburayi naho ntibahabwa ababyeyi ababyeyi babo b'Abanyarwanda babaherukaga bakibabyara umwe mu bafashije Madame Eveline Schmidt mu nzira yo gushaka umuryango we ni Antoinette Uwukunda nawe ni umumetsisi wavukiye i Butare cya Rwasumo ayobora ishyirahamwe Métis du Monde riharanira inyungu z'abametisi ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze Bwana Venuste ntabwo nabashimira ubuhanga no kubarota sketaro urakoze cyane ko cyakunkuyakira
uri umuntu mwiza biradushimishije kongera kukwakira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga TV ry'Amerika icyo wifuje icyashobotse umuryango wa Eveline Schmidt wabonetse twagize umuhango wo kubahuza nawe twagutumiyemo uhari nagira ngo kubumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya nkubaze umaze gutururukwa uko umeze n'uko wakiriye iriya nkuru
iyi nkuru narakiriye ni ibitangaza mbega nk'abantu bajya bavuga ati mubwire iki gitangaza uriya mubyeyi njyewe nk'ikigero n'abagenzi banjye tukiwufungura ino asosiyasiyo hashize nk'imyaka ibiri ntarabenshi rwose ashize nk'amezi atanu bambwira ati hari abantu bavuye i Save bagiye batwara bakabajyana mu Buraya noneho bose benshi ntabwo babazi ababyeyi babo abenshi ntabwo babazi aho bava iyo nkuru rero rwose yamvuze ku mutima kuva nkiri mutoya iwacu Butare na mama yarabimbwira agatambwira ati hari bene wanjye bagiye kurusha tumenye iby'iwabo turi Kanada abana benshi amaso yamaze mu kirere abana bose bagaruka ubwo rero nicyo gifunguro n'asosiyasiyo twarabyatse rwose kurya barabivuga ngo icyo wifuje kiraba rero natwe twarabyanditse tudukomfuza tukamasita tuvuga tuti oba twumve nonene noneho osahabe turabanza oki kuko numvaga kubwanjye hariho abari bifuza yuko tubazana mu Rwanda kuko benshi tutabifuza kuko ni ikinyarwanda dahe rwose nta kisanga bavuga kuko bakendera abana bato cyane nubwo ko mbyingimo ko tuzaba kubagiye turabagiye iwabo ubu rero rwose byashobotse noneho nakiriye mu nkora konesanse ndabakiriye umwe mbonire bidamo imana yarafashije nakuriye kuri ya gurupe nyine icyo ngifitiye inyota nubwo bambwira bati ahubwo dufite umuntu wacu rwose nta kindi akora uretse gushakisha ababyeyi nta kindi akora uretse gushakisha mama we nawe akanterefona akambwira ati urantekereza ko mama wanjye agiye gusa ariko nshaka ko umuvugisha cyangwa se umutatu wanjye ati ndumva rwose umumama mwaramubonye ntiyashatse nta mwana agira ubuzima bwe bwose bwa satune utuyo
iyo gushaka umuryango
ambwira ukuntu yashakishije iraseri ambwira ukuntu yagiye muri Croix Rouge nk'uko bariya bantu nabo ntabwo bajya baramubonye ngeze cyane cyane kandi n'abatanzi ikanye ubwo rero ni imana niho nabashije barambwira ati i Kigali urambwira ati urigurira iki ko hari umuntu rwose bagenza misiyo yawe banyuma bagenza misiyo ya Voice America nuko nkuko ngikubwiye kandi nushatse telefoni niko bakontakti none dore nta mezi atatu ashize nk'umubabwiye abavandimwe nuko n'uyu munsi nanjye ubwanjye nta kindi kintu nkivuga n'ibitangaza mbega byatubayeho
uravuga uti yari amaze imyaka 50 ashakisha umuryango we ntaho tageze kugeza muje hano ku ijwi ry'Amerika ariko nge ndashaka kureba cyane uko yakize uko ameze muravugana buri munsi wa umuri hasi kandi iyo umubonye ubona harahindutse kimuriwe ubona ari iki kumenya ko afite umuryango byamuzanye ndagushimye cyane kuba uwitumye kano kanya uri mu kazi ukaza hano ikiganiro agasado kaburaga ngaho rero utumeze ugura akazi keza n'amahoro y'imari
murakoze cyane kandi imana ibahe namwe kubeze ibahe n'ukuntu ufite ababashakishiriza ndabizi ko ari akazi katoroshye ariko imana ikomeze ibarinde rwose kuko turabakeneye cyane
urakoze cyane
Thank you. wowe warutuye hehe
nari ntuye I Kanombe nyarwunga
yakoraga iwawe yagufata gute
yareraga abana banjye
hanyuma muri mirongo icyenda na kane murahungana ndetse murajyana
yego tugerana muri kumwe
ajya gutaha se yakubwiye ko agiye cyangwa se amarira y'abana abiri mutandukana utaza agiye n'umwana wawe utazi umujyanye byageze bityo kugira ngo mutandukane
umutekano wabaye mukeya ikibazo rero kuko ubaye mukeya turatatana ariko we agenda n'umuhungu wanjye
icyo gihe
akunda kumenya ko yakumvise kandi umwana akamugeza iwacu aho navukaga muri komini gikeya
hanyuma utashye umwamusanga mu rugo
musanga yaramusigiye mushiki wanjye ngewe nawe icyenda na icyenda na karindwi we twatatanye icyenda na gatandatu
kuva muri mirongo icyenda na karindwi kugeza magingo aya uhashyize imyaka makumyabiri
n'itanu
ntabwo uramenya amakuru ya mukarigeri
ntabwo ndamenya amakuru ye kandi ndayakeneye pe
ntabwo ibyo ugenda mukarwego yari afite mukarwego benadeta yakoraga iwawe lambert karemera I Kanombe wari utuye umwe n'umukobwa mukarwego benadeta yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane ugereranyije baracyari mutoya ni ukuri umugore wijigija niba kigeze kurangiza ku mushaka niba yujujwe bwa mbere kandi kano kanya azagushaka azacyumviraho kugira ngo tubahuze ariko kugira ngo ubyibarize karemera wowe utakivuye muri kongo ukagera iwawe ugasanga umuhungu wawe arahari utazi uko yahageze batari ndakubwira yuko ari utazi rwawe umufite ubonye umuhungu wawe wumvise gute
nahishimiye birenze urugero kandi nuko umwana burundu umugabo arakuze abona amwishyuza amubaza afite n'umugore w'umuhungu
ubu se nibwo bwa mbere mumushakishije hano ku ijwi rya amerika cyangwa se hari ubundi buryo bwakoresheje mbere bwo kugira ngo mumubone
nta bundi buryo twakoresheje ngewe n'ubwishingiwe akataro kaburaga numva bamushakira kandi nta handi hantu nashakishije
gufasha rwose ndabitwijeje kugira ngo tuguhuze n'uwo mugiraneza wakurebeye wagutegereje umwana wawe mu rwanda mukungukanye reka nkwibarize ntabwo inka ziratangwa ziragabwa ntawe uzisaba kandi rero nta n'imiturano iri kuziraho ariko ndagira ngo nkwibarize uyu benadita mukarwego ushaka birumvikana ushaka kumubwira ko yakugiriye neza ni iyo yitura mu mushakira niba mushakira iki muri makeya
ndamushakira kugira ngo mushimire ariko nanone imana mubonye imana na yo nayishimira kandi n'uwo muhungu wanjye aramushaka cyane
rwose tuzakora uko dushoboye ndetse yuko mukarwego niba akiriho akumva niba kandi hari n'indi ubuntu waba uzi umwana w'umukobwa umwe mudamu ujigije ko mukarwego benadeta wakomokaga muri komini ya runini yamamaye ku y'u rwanda ubu wagomba kuba nko muri huye mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda wamumenya yatubwira hano ikiganiro akaserukaburaga ku ijwi rya amerika lambert karemera rero ndamushimiye cyane kuba warizeye kuri ikiganiro cyanyu agaserukaburaga ngaho ugire urugendo rwiza
mu by'ukuri ntitumye turashyira no kubasubira ku
mwanya
bashobora kuba bari muri tanzania inkuru ya andre bakari wavuye mu rwanda akajya muri tanzania akagaruka mu rwanda akomotse I burundi ariko kandi akaba ari nyakamwe abavandimwe bose bashobora kuba bari muri tanzania twabanje kwigirwa n'umuhungu
papa batandukanye muri tanzania yari yaje mu Burundi bashikira bora kigira muri Tanzania aho yita akabora ubukene
arahunga aho papa ari
yego turi kumwe
ndetse amakuru y'abenda rwabo basandukanye se uyazi kukurusha nibwo bwanjye
oya nta yazi nawe ariko amazina yabo kuko basandukanye kera nakoze igereranya kuko arakuze ntabwo ari kwibuka neza nubwo bishobora kuba ari muri 2025
ariko se ashobora kumvugisha kandi igihugu kuko batandukanye
yego yaba bijyanye ntavugana
wamufata ko
Ahora, por favor, una cosa para que la mujer no se...
bita bai bishobozi ari kugushakura gute
ahako ndari bishobozi ndashije
yibwira kwansaza we kubaho utari ukika ariko usa nayo ukabaho nta bavandimwe yabo kandi bari bafite kubaho nta makuru yabo uzi ibyo nk'impanuro ntabwo tuzi ibya mbere ko abandi basaza benshi bagomba kuba bameze nkawe nabo bafite imiryango kubaho utagira umuryango bafite umuryango kandi umuryango wabo umuryango n'ubusimeze ute niyo mpanuro
yabanje kubera neza ko merewe neza cyo cyatumye ngo nkurikirana nyine ndagukurikirana nk'uko njya gukurikirana njya kubaza nyine nifuza kuba namenya hanyuma urakora ngaho hose yahuze n'umwe yabakiri hari n'uwo mwana wanjye yongera nashobora kwerera ntabyaye simbizi sinanjye hari abakiriho
nzeri bakade ndagushimye cyane kubafasha atandukanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro agasaro kaburaga urakoze cyane
nuko n'u rwanda urakoze
wasubiza uwo muhungu wawe ntamusezeraho
alo
ntarimwe urakoze rero mbaze kuvugana na papa wawe yampaye amakuru yose nari nkeneye kandi wakoze kumutwaza ijambo n'icyo kubyara bimara dushimire ko waragize umuhate wagize umuhate ukomeye cyane amezi yabashize ari menshi ariko turashize turavuganye ngaho rero ukomere uzajya ukomeza mu bihugu bya amerika
yego mukomere namwe turakomeza
agasaro ka buranda
nyuma y'imyaka hafi 40 yavuye mu rwanda andreya ribakare hari abandi bakimwibuka bamwumvise avuga ku ijwi rya amerika baramumenya amakuru we atugezaho kimwe no ku muryango we inkuru y'umuvandimwe umaze imyaka 40 utabona yakivite nimwumve amoni yigiriyehe atuye mu karere ka nyanza umurenge wa mugira akagari ka migina umudugudu wa bugira ni ingeri tuvugana ni venuse nshimimana hano ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasoro kaburaga nari nguhamagaye kubera ko nzi niba ari umuhungu wawe yarampamagaye ambwira ati hari umuntu wacu warangishije mufite ambwira ko yitwa andreya ribakare nararebye nsanga kuko andreya ribakare yaraje hano mu kiganiro agasaro kaburaga mbere nagira ngo mbubwire yuko andreya ribakare kuko yanyuze hano yanyuze mu kiganiro ashaka abavandimwe be ubwo nawe umwe mu bavandimwe be rero wowe uri se wawe ni ukuvuga yuko abindi imwe na papa wawe mukaba mwari mumaze igihe kingana iki mutabonana ntabwo umuzi ariko se abo bajyanye barumuna be bakuru mbese cyangwa na nyina bo urabazi hari nka ba mukasine ba mukanyandwi ba kamanayo abo ngabo urabazi hanyuma se aho ngaho mu rwanda ahafite umuryango ubu ngubu nimbahuza mwakira harabona umuryango ko navugaga mu kiganiro ko nsigaye ameze nk'aho ari nyakamwe naba mubonye umutware w'umuryango yego
Thank you.
Gracias.
kiganiro agasaro kaburaga kubera impamvu zo kubungabunga umutekano bwite wa buri wese hariho ibikoresho nyuma yako nifuza kuba hari ingabo za buri wese kugira ngo mukomeze kuganira mwiherereye mukikambere muvugane muvugane ko muzahunga ibyo nibyo muri bukore ntajya mbasoko umuntu wanjye hano abuza kuza mushakira abandi bavandimwe Andrea Zakaye ari ku mukino kubera gisohoje kugira ngo ubaze Zakaye umuhungu wawe ntari ari hafi aho kuko ntajya mu kiganiro bwa mbere avuga ati gushakira abavandimwe niba ntari ahari ndagira ngo mubaze atoya wabona
Gracias.
ariko ni cyiza cyane